njengomlandeli kaKristu kumele ukuthembeka okukhulu kwami kube kuphi nebala siyazi ukuthi uKristu umele kuba luthando lwethu lokuqala nokho abazana abasemsebenzini wenkosi babe benokuqophisana kwengaphakathi nokudonseka kulezi zinto ngokumele kube seqhuleni kunokunye ngakuba umndeni noma ibandla kuqala kumbe ibandla kuqala sizoletha uhlahlo ngalesi sihloko ngakho namathelo ngasuka ohlelweni lakho ezomndeni. Kwayintokozo bangiphinde ngibingelele ezomndeni uhlelo lwakho lulethelezeluleko eyiphathekayo ngaba ka-focus on the family. Nanku umbuzo omkhulu ovela komnye umlaleli wethu othe njengomKristu ngihlala kanjani ukuyinikela kwami emndenini bese ngesinye isandla kuba kuhambisa ivangeli futhi ngihamba ngigcinaphi ngozalo lwakithi uma ngiqhathanisa nomndeni wami siqu. Ukhona umehluko kukho kokubili owami umcabango uthi amaKristu amaningi aphuthuma ukusindisa umhlaba wonke ngesikhathi eshiya uzalo nomndeni engabe yiwe esiwusebenzayo ngevangeli. Nicabangani ngalokho? Iya, umbuzo ohlaba nomxhwele lo. Thina la kwa-focus on the family sihlala njalo sime kuthenini umndeni useqhulwini kumuntu oyibiza ngomlandeli kaJesu Kristu. Sesithi isikhathi siqaphela umonakalo owenzeka enganeni nakogane naye eyisebenzini zenkosi eyinaka umsebenzi wenkosi kuze kweqe. Ngalawo magama ingakho singavumi ukuba umzalwane asindise umhlaba ngokwenani elizobiza ukulimala kwekhaya lakhe. Siyaqonda ukuthi abazalwane abame ezibhalweni phambilini bona babebuka ngeso elehlukile. Iningi labo babeme kutheni umqondo wobizo olukhulu Matthew 28:18-20. Luhamba phambili nokuthi uJesu kwindima enjengo Matthew 12:46-50 no Luka 14:26 ufundisa ukuthi ibandla lingaphezu komndeni. Ngokwethu sikholwa ukuthi lamazwi kaJesu Kristu atolikwe gwegwa futhi ngobungozi hayi ukuthi sehlisa amandla okuhambisa ivangeli lutho sanhlobo nokho sikhole kutheni ibalansi kukho konke okwenza isemqoka. Umphostoli uPaul ubukeka waba mzwa munye ekubekeni phansi imigomo yalabo abalangazela isikhundla sobuholi ebandleni. Wathi omele kuba ngumbonisi kumele aphathe kahle indlu yakhe, abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke. Kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu? 1 Timotheyu 3:4-5. Ngasekuqhubekeni nale ncwadi wenza inkulumo eqinile uPaul ethi uma umuntu engabondla abakubo kakhulukazi abakwakhe ukulahlela ukukholwa mubi kunongakholwayo. 1 Timotheyu 5:8. Kukhulu okudingeka umKristu ngokomndeni wakhe. Embuzweni ke wozalo okudabo libuka lukusinde engqondweni kuyahluka kancane. Yingoba imvamisa kulezi nsuku ngokwesakheko semndeni namhlanje kuyathukela uzalo luhlale lube liphahlalunye uma besingasebenzisa umqondo kaPaul. Asinamthwalo ofuna ncemishi nalo wemndeni yethu siqu. Ngenxa lokho ngasinakukhuluma nkulumonye ngozalo nomndeni wakho siqu. Yebo, singaba lusizo kubo sibavangele ngeindlela eziningi eyimene ithile uNkulunkulu usenokusiholela ukunakekela ilunga lozalo nesihlobo. Nokho kunomehluko ngoba bona kabasiye umthwalo wethu ngqo ongakho mhlawumbe sichazeleka kungani uJesu kwaba kufuphi aphumelele ukwenza endlini yozalo lwakwabo nakubo. Njengoba naye wakufakazisa ukuthi umprofeti kadalelwa ngaphandle kwasezweni lakubo naseyihlotsheni zakhe nasendlini yakwabo ngoka Mark 6:4. Uma usathanda ukuba usabalele kabanzi ngalesi sihloko sikumemela ungene kuwebsite yethu ethi safamily.co.za. lakhona uyothola indathane yeyinsiza nemibhalo ezokwenza uthole ibhalansi ngomndeni wakho. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo. Sasihlabelisa phambili umndeni wakho.